kira mwe wayo mubulumi omunji fetuone amaziga gafe na sangula ebizibu byaffe yabyetika nebyali byakana muffe yabiwangula tufudde bawanguzi tusanyuke tuyimbe tutende atwagadde jukira mwe wayo mubulumi omunji fetuone amaziga gafe na sangula ebizibu byaffe yabyetika
I'm not.